impilo nomkhubo okuvese esikhaleni isijikisi ijikele mazonge zonge kade umgwaqo usemnandi yithi labayana sesibhena ukutsheka ungimnandi uthola ukuthi kade kuyincithisa kayonke into ngomzuzwana nje sekome nkwe igatsi elilele eziko njalo kade sithokozile dukuduku sesosize njalo futhi ukuthi uma siqhubeka siqhela uNkulunkulu kwisikhathi sinye kuba ngokudlulele angikubengelele ngikwamukele futhi ngentokozo engosini yethu efresh ngengusibonelo BT wakwangema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Umprofethi omdala weTestament elidala uJoel wayebhala esikhathini esinjalo isikhathi samaqhwagi eshanela kwasani esikhathini sendlala izimo ezayishubile kubantu owakwazi ukuthi bakhethwe uNkulunkulu bakhethekile kungani lokwenzeka kwakudalwa yini ngempela yebo uNkulunkulu wakuphendula lokho ngokungashaya eceleni ngomprofethi wakhe Joel 2:12-13 kepha manje usho kanje uJehova phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke nangokuzela ukudla nangokukhala nangokulila niklebhule inhliziyo yenu hhayi ingubo zenu niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ngokuba yena unomusa unobumnene wephuza ukuthukuthela unesihe esikhulu uhawukela nomubi abantu bakaNkulunkulu abakhethwe base beqhelile uNkulunkulu ngenxa yezono zabo ngenza nakuwe sihlobo sami ngithi mina kuyangeza futhi esikhundleni sokubajezisa ahlabele phambili esikhundleni sokuqinisa kakhulu kubuswazi kodwa kubalulekile ubabizela ukuba babuyele kuye ngenhliziyo yabo yonke niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ngokuba yena unomusa unobumnene wephuza ukuthukuthela unesihe esikhulu wawukela nomubi kwesinye isikhathi imvamisa lonke leli jikele nzima lempilo elivese ithi qithi singalindele kuyavamisa ukuba ngumphumela wesono sakho yebo esakho nesami kodwa nakuba uNkulunkulu evumela imphumela yezono zethu ukusehlele kupeni kwethu kodwa ukwenza lokhu ukuze asibuyisele ingqondweni zethu inhliziyo yakhe yebo inhliziyo yakhe enkulu nenamandla ukuthi asibuyisele eduze kuye asigone ngalo lolu swazi niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ngokuba yena unomusa unobumnene yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje sawuthokoza ukuzwa kuwe kuze sidumise uNkulunkulu kula ma devotion kanti futhi ungawathola nge-audio ye-WhatsApp inombolo yethu ithi 0677060077 angiphinde 0677060077